mananye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda miriwe ncuti bakunze muri kumwe natwe kuri no wa Mungu hano muri studio y'ingwe muri kumwe na Joe Diane na hazongiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda kandi turabaramutsa tubaha ikaze turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya Facebook yacu Instagram na YouTube ni VOA radio yacu
muri isanga. Muri usanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Uyu muri isanga ino munsi twabatumiriye umuhanzi w'umunyarwanda kazi Clarisse Karasira igenekerezo rya 30 kwezi guheze kwa 10 Karasira yararumanije umwaka ukuririmba bitanguye nk'umwuga no mwaka yakwije hahize iminsi mike asezereye wamufasha muri uwo mwuga producer Alamuku aho Karasira yigejeje inyuma y'ino mwaka amaze mu mwuga w'uburirimbyi ubuhanzi ntankeka ko turi bubigarukeko. Hagataho Karasira kuri no wa gatanu yarasohoye indirimbo yiwe ya kabiri akoze atari kumwe na Alamuku ni indirimbo yitwa Sangwa Rwanda. Ibiri muri iyo ndirimbo tudasize inyuma n'ibiri mu yo yise Uzibukirwa Kuki imaze ukwezi isohotse navyo nyene turaza kubigaruka ko. Clarisse ikaze ku ijwi rya Amerika tunagushimira ko wemeye ubutumire bwacu.
Murakoze cyane Diane.
Yego, reka twakirize agace gato nyika Sangwa Rwanda twumve uko kameze ukaturira imbere gato kugira ngo duhikaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bakunda akaji kawe.
Yego. Sangwa Sangwa Rwanda we. Sangwa Sangwa rwiza we. Sakamba n'amahoro. Ya mbere se bwiza imana we sangwa rwanda bwiza rw'amahoro.
Urakoze cyane gose. Urakoze cyane, ndumva ari indirimbo nziza. Muri makega Clarisse muri Sangwa Rwanda uravugamwo ugukundisha u Rwanda yindi two kwita ubundi butumutangamwo n'ubwasa.
Nakoze na indirimbo ya gakondo nyarwanda irimo ubutumwa buhamagarira isi gusanga u Rwanda kurusura. Dufite gahunda yitwa sura u Rwanda cyangwa visit Rwanda. Ni indirimbo iyunganira ariko ivuga ibyiza by'u Rwanda hanyuma igahamagarira abanyamahanga n'abanyarwanda n'abandi bose kumusanga bakarusanga nibyo byiza nyine.
Yego. Ni indirimbo rero isohotse mu gihe uheruka gukwiza umwaka uri warafashe kuririmba nk'umwuga. Uwavuga ngo Karasirageze he inyuma y'uwo mwaka wobwira abakunzi bawe kugeze he aho watanguye naho ugeze ubu umuntu aravuga ati ndi hamanota ndabona bigenda neza canke bimeze gute iby'umwuga wa Gaclare.
Ndashimira Imana aho ngeze mvuga ko ntaho ndagera hambaye. Ndacyafite urugendo muri uyu muziki kuko ndacyafite ibihangano byinshi nshaka kumvisha abantu bankurikira cyane ariko ndashima Imana aho ngeze kuko ni umwaka naboneyemo umugisha, ni umwaka naboneyemo amahirwe pe.
navuga ko ugisira ugende twavuga ko ahugejeje intambwe iboneka urabiye ku ndirimbo zawe zitandukanye izagiye ziracishwa ku YouTube karaba ngene abantu baziraba akabanga kawe kabaya kahe kugira ngo mu kiringo cy'umwaka umwe ugire abagukunda batari bake bakunda uwo mudiho wawe usanzwe utanamenyerewe cyane mu rwaruka ariko ruziruko
navuga ko ntabanga nindi uretse Imana ni Imana yabifashijemo ni Imana yabikoze kuko niyo niyibitegura njyewe niko mbyizera ni Imana hanyuma n'umutima wo gukora ibyo ukoze ukabishyiramo imbaraga nkakurikira inzira numva ko ari
inyuma ya Sangwa Rwanda wari wasohoye n'indirimbo ya Uzibukirwa kuki nditwari bwaronke akanya kujugira Amerika ko kuvugana na umaze gusohoza indirimbo zibiri ho muri Uzibukirwa kuki ubutumwa burimo bwikubiyemo n'ubwa
muri Uzibukirwa kuki mbavuga ku murage buri muntu wese abagomba kuzasiga igihe azaba atakiriho dona navugaga urugendo rw'umuntu umuntu agira ibintu byinshi akora akiriho ariko nyuma kubera ububi bw'abantu cyangwa ubwiza bwabo hari ibyo tubibukiraho nashakaga kugira ngo twongere twibutse ko dukwiye gukora ibintu byiza kugira ngo tuzasige umurage mwiza
hanyuma tuvugana haraheze igihe hariho baramajije ati urasohora akaririmbo kamwe kamwe ubu unye hari umugambi wo ufise wo kuvuga gusohora icyo bita album usanga ifise izina rimwe mugabo ikajamwo indirimbo nyinshi ga Clary
cyane rwose uyu mwaka uje hari indirimbo nyinshi zigiye gusohoka kandi hari album yewe hari n'ibitaramo byinshi byo kuzimenyekanisha yaba mu Rwanda yaba hanze ni album rwose uyu mwaka uje byose bazabibona
twizera ko ku mugabane wa Amerika tuzoshikirwa muri ibyo bitera
oh nuko bisabira yego
nuko yo Clarisse hari benshi duse ku mbugangurukana bumenyi zacu aho twashize ko tuza kuvugisha abashaka ko muvugana reka bari bo duha ijambo cyane duherera kuri Théogène Théogène ikaze uherere ga Théogène
ndi Kigali mu karere ka Kicukiro
Kicukiro haravugwa make
turaho ndabona inkweta nikubye mukanya ndagira ngo hari ishobora kubiguye ndumva irimo guhinda
nuko
ndi mu nzu ntabwo ndabihandu ariko ndimo kumva ko irimo guhinda
yego nuko rero twabatumiriye Clarisse Karasira ijambo ni gwawe nimba hari ikibazo cyangwa intererano ufise
natangira gusuhuza Clarisse murakomeye
muraho neza
yego turashimira Imana nimara kumenya ko uraba uri muri studio za Voice of America numvise na gusuhuza nkakubwira ngo kurazi ibikorwa bya abanyarwanda benshi turabishima dushima uburyo indirimbo zawe zitanga impuguro zigatanga impanuro cyane cyane ku rubyiruko mu by'ukuri ngeyo numvise indirimbo zawe numva ari indirimbo zuzuyemo ubutumwa bufasha mpamvu nanjye nkimara kumenya muri studio nifuje kugira ngo nkubwire ngo kuraje ibyo ukora Imana ijye ibihe umugisha hanyuma akantu kamwe gusa nshaka kukubaza
yego
ngira ngo nkubaze uri mukuru cyane ngira ngo ntabwo urarenza imyaka nta nubwo uragera mu myaka 30 uracyari munsi yayo mva kurebye ntabwo ifite nyizi ariko ndahamye ko itageze muri 30 ariko iyo umuntu akurikira yaba mu ndirimbo yaba mu biganiro usanga muri interview mu ma interview menshi ukorana n'abanyamakuru usanga uvuga ibintu bikomeye akomeye kubyumva bigoye mbese langaze ya ukoresha umuntu akumvise yagira ngo ni umuntu w'imyaka 45 wagira ngo nuguye ntabwo akumvise uvuga uburyo uvuga akanayumva bitajyanye bitandukanye cyane njye nibazaga ubwo buhanguko burahe ni irihe rubuye bushobozi bifite bwo butuma uvuga ibintu abantu batagukekera kuko ivuga ndirimbo yawe bita ntizagufuke niba dufasha abayi muze ho gakye yatumve uzasanga bari amagambo yigize ari amagambo atavugwa n'umuntu kugaruka sinzi mbona kuna kubazaga ugerageze utubwire mbese ubuhanga wifitemo ubukomora
urakoze Théogène akazo kawe yakumvise reka tumuha akanya yishuri mbere yuko twakira abandi bari ku murongo wa telefone ubwire umunsi mwiza urakoze cyane Clarisse utu akabazo ka Théogène
Théogène ndamushimiye cyane kubwiye nkunga ne hanyuma ikibazo
you have $70.22
nasi viza ko mbona ni ingabire ntabwo mvuga njye ntabwo mpamya ko ari ubundi buhanga cyangwa iki mbona bitanze mbona n'abandi babivuga ntabwo mbona ko ari ibintu bikomeye cyane wenda niba banabibona ni ingabire
aravuga amajambo ukoresha yavuze nk'akarimbo ntizagushuke muhinga bw'ivyuma niba dukundira turaza kugashiramwo ariko none gakarahisa ayo majambo wa mugani kumengani n'amajambo y'ikinyarwanda gikomeye ni wewe uyiandikira ni wewe uyiyumvira uracari muto nivyo n'amajambo tudasanga mu kinyarwanda c'abakiri bato cyane ni wewe uyiandikira canke hari aho abaza kugufasha bakaza barakongeramwo ico kinyarwanda
ikamaze mvuga ko ikinyarwanda cyacu kidakomera ahubwo nuko abanyarwanda benshi twikizemo ngo ikinyarwanda kirakomeye iyo tugikunze tukakivuga tukagiharanira tukagihirimbanira kiratuzira kandi rwose ni cyiza cyane rero ntabwo ninjye ubyiyandikira nta nubwo mpamya ko ari ibintu bikomeye ahubwo nuko hari tutabiha umwanya turabishinga n'ibindi dukunze ibyacu nyamara ngo ndabwira abanyarwanda wenda turukunze ubunyarwanda byaba twakimenya cyane yewe twagera no ku bunyakirima ngiye niko nizeye
hanyuma kandi buriya hari abaririmbyi usanga batandukanye uno munsi ugasanga araririmbye mu kirundi mu kinyarwanda ariko rimwe na rimwe akanavanga akanashyiramo n'izindi ndimi wowe uzoguma wiririmbira gutya ikinyarwanda atabindi uvanze
nkunda ikinyarwanda cyane ikinyarwanda nkirutisha ibintu byinshi mu ngeri z'umuco wacu ndagikunda cyane ariko ntabwo navuga ngo ntabwo nshobora kuririmba mu rundi rurimi kuko hari igihe bizashoboka ko nzaba ndi kuririmbira abanyamahanga gusa kumenya kuririmba cyangwa kuvuga izindi ndimi nabyo ni byiza turanabikora ariko igihe ndi kuririmbira abanyarwanda abarundi abantu bumva ururimi rwacu kandi ndi kuvuga umuco wacu igihe ndi kuvuga umuco gusa kandi nkubwira abacu ni ngombwa ko iki kinyarwanda kiba imbere kugira ngo wenda abantu banacyumviremo
Eko nibaze ko Théogène yatomokewe akaririmbo ntiza gushuke Théogène yari yagasavye tukizera ko kamuryohera ahaherereye ngaho mu Rwanda Eric ikaze nawe Eric uratwumva
Nganiye na Eric yari mu gisagara cya Bujumbura
Bujumbura havugwa meza na
havugwa meza akavura gusa
Duga ku ijambo rero
hanyuma nanze ndashaka gushikiriza ikibazo kwanza natanga kumukeza kabisa ku ndirimbo tumaze igihe tubona kuvuga rwa none nabanya kumukeza namubwira kabisa kugira umuntu atere imbere nikwameyola kugira kuko indirimbo z'abahanzi bose zikwigurana n'abantu benshi kuko hari usanga umuntu yumva ikinyarwanda yumva igiswahili yumva ikirundi me hari abantu usanga bazi izindi ndimi kubwira umuziki we utera imbere yumva anamyura akaza aracanga nk'igiswahili icyongereza kubwira n'abantu bamukurikirana kubwira bamumenye uwo ari wo nibyo byiza rwose kubwira umuntu akera aje imbere kuko urazi igihe tugezemo umva n'ikinyarwanda cyangwa ikirundi yumva cyumviza nk'abantu bakeye ariko azarashyiramo nk'icyongereza memimana n'igiswahili pema biratuma n'abantu nzema batanga kubaza umuririmbyi ni uwahehe
ako kabazo yari yakishuye Eric ngisinzi ko aricyo Clarisse uza gushima kongera ku byo waruhejeje kutubwira ku byerekeye kuzokwiyumvira kurimba mu zindi ndimi hanyuma
yikindi nawe unamubaze kuko aracyari umwana muto sinzi igituma yafashe decision nuko ari kwinezereje cyane abigize umwuga cyangwa inyitusanyize
ferma decision
usigaye vema banje namukeza atera imbere ko twese turamukwitira kuvuga kwa none kabisa imana mweza gihe cyane
urakoze Eric ariko imbere ko ndagusezera ushaka kuvuga ngo ingingi yahe ariyo decision yafashe decision yahe
afete kazi abarinzi benshi hari abikora nk'umwuga nabandi babigira kugira gusa ni kwinezereza gusa sinzi nyene
urakoze ugira umuti mwiza ego
urakoze
Clarisse waza kutwihangana ku bakunzi b'ijwi rya Amerika baratwatse FM mu Burundi mu kwindira ko leta idusubiza FM zacu ari bibazo bigaruka twe twamaze kugaruka ko ariko muri make wishure Eric ego
oya nta kibazo rwose nta kibazo ariko hari ikintu Eric avuze ndashaka kuvugaho yaravuze ngo tujye tuvanga uvanga igiswahili vanga anglais français mu ndirimbo ibyo bintu birakorwa cyane kandi hari n'ababikora nka veba ariko njyewe mu mutwe wanjye n'intekerezo zanjye habamo ko mbanze mpaze nabi wacu kubera ko usanga hanini abantu benshi dushamadiki iby'abandi gusa ibyacu nta muntu bisigaranye twese nyine turaho turashaka kumvisha abandi ariko iwacu se hatabasi ni ikibazo ntabwo njye numva ko nkwiye gusanga abandi ntarasanga abanjye abanjye bazeba yumve abarundi bacu abanyarwanda bacu twumve inganzo yacu hanyuma n'ibintu tubyagure ku rwego mpuzamahanga niyo mpamvu ikinyarwanda rero kiza imbere y'ibindi byose rega abo banyamahanga nabo bakwiga ikinyarwanda cyacu cyangwa ikirundi cyacu
hari nishwe numvise aha muri Leta Zunze za Amerika muri Indiana vuba bazotangura kwigisha ico kinyarwanda nakuvuga ko hariho n'abanyamahanga bariko baragerageza kwiga kuri izo ndimi zindi Clarisse hari uwitwa Nkundimfura Janvier we yanditse atije kuri Facebook yiwe ngo mutubarize indirimbo akisi iteruye ngira ngo siko yitwa iri mu namajambo wavuze ngo ni karemera ngo yashaka kubwira abandi
nashakaga kwigira nshakubwira abantu bose bariho kwise bose none ubundi ni umugani uvuga ngo akimeze iteruye ni karemera bivuga ngo iminsi irahinduka ivuguta nta muvuba ejo n'ejo bundi ushobora kuba ufite iduka rigashya cyangwa ukaba uyu munsi uri umukeneje ukaba umukire usobanuye ko ibintu bihinduka mu buzima tugende twitwararika
ngira ngo aratahuye Richard wewe turi kumwe ku yundi murongo wa telefone Richard ikaze uherereye he
uherereye mu Burundi mu gisagara cya Rumonge
akabazo kawe
akabazo ni kamwe gusa kandi mbere ya byose ntabwo kumukeza cyane nanamukiriya cyane kubera ni indirimbo cyane ndazikunda kuzikurikirana cyane cyane ku buryo ngarukana bumenyi indirimbo zimwe indirimbo akiri imbere cyane cyane imico n'akararanga rero birangira cyane indirimbo zigiye cyane ama nkamubaza hoba hari nk'igiteramo yoba ariko arategura muri kazoza mu karere kugira ngo natwe dushobore kuza turitabira ibiteramo byiwe tuzi ka bunywayo
urakoze Richard ngaho mu Rumonge ugire umunsi mwiza Clarisse akabazo ka Richard mu Rumonge mu Burundi ku biteramo byawe
yego nkuko natangiye mbivuga inganzo y'umutima irakomeje cyane ibitaramo birahari ariko ubu ngubu ntabwo nahita nkubwira ngo ahangaha ngo iyitariki ngo ahangaha iyitariki ariko bazabibona nkuko n'ubundi nsanzwe mbitangaza iyo hari ikintu kiribuze
turase na Christophe ku yundi murongo wa telefone Christophe ikaze
murakoze cyane
muherereye
ni muri Zambia
Zambia haravugwa make
muri Zambia na makoni meza cyane turashima
Rusaka canke kure ya Rusaka
Rusaka
duga ku ijambo twabatumiriye Clarisse Karasira uno munsi
mbambe natanguye kumushimira cyane ku ndirimbo ziwe n'indirimbo za cyane
niyo murakoze
ikibazo cyane cyangwa kubaza nshaka kubaza yuko kugira ngo umuziki wanyu ushike kure birabangombwa yuko umuza mu bindi bihugu birabangombwa mukagira amafeaturing n'abandi baririmbyi kubwanyu mufite umugambi yo kugira kuko kugira ngo ushike kure ujya usanga umuntu akorana na featuring n'undi mu kindi gihugu ugasanga indirimbo ziwe aho hantu zigiye kumenyekana cya kabiri ku byerekeye amakonseri ashobora kuba out in your country ujya telefoni yahe tuvuge indi mu Burundi ibintu nka rumwe nta amakonekisiyo ufite mu Burundi baza gukora amakonseri cyangwa amafeaturing kugira ngo indirimbo zanyu zibanze zishika kure zihereye mu bihugu bituranye nk'abantu yenda gushimira cyane abatera intege uko ukuntu indirimbo zanyu kenshi harimo n'akaranga bigafasha kugira ngo ibihugu byacu bibe biteye imbere ok murakoze
akaranga bisobanuye umuco harya
akaranga n'umuco
urakoze kandi ikirundi birananiye
Christophe urakoze cyane ngaho Lusaka Zambia
anke murakoze namwe
urarindiririnyisho
mu mwanya ngo dushikire ku byo byacu
urakoze cyane Clarie duga ku ijambo
gukora indirimbo n'abandi bahanzi biri muri gahunda nk'uko nubwashize tujyanye ikiganiro hano kuri VOA narabivuze yaba mu Rwanda ndetse no hanze ariko abo hanze ndi guteganya ndetse umwaka ugiye kuza na n'ubundi n'abaririmba indirimbo ziri mu mujyi wa reka mbivuge wa panafricanisme umuco ntabwo ubu ngubu nababwira ngo n'uyu n'uyu agaseke karapfundikiye hanyuma n'ibitaramo ndakeka nari nabisubije indi kindi mbajije niba ntabwo nibuka neza
yabanjira kuri ibyo by'ibitaramo nagushimira kuri uyu muco wawe mbwa akavuga ati nk'ibihugu bitandukanye yashizemo Burundi ngira ngo yo kenshi iki kibazo kigarutse ku bahanzi b'abanyarwanda baja mu Burundi canke iki baba banagaruka ku ico cuka ca politike kiri hagati y'Burundi n'u Rwanda Burundi buri mu bihugu bibaza kuzoja kuririmbiramo
igihe cyari cyo cyose kuko byo ndirimba n'urukundo n'imibereho n'amahoro n'Imana ni kubaho neza n'ubuzima bwiza igihe cyari cyo cyose byazakundira nta mupaka mfite mu gutangaza ubutumwa numva ko bumva ku mutima arumva wadimese aho ahariho hose uko byagenda kose mu gihe bishobose na utanga rero nta kimbuza igihe nikigera buriya bizaba
hanyuma gatahi naho uravuze ko agaseke kagifundikiye kuri ivyo vyo kuvuga kuririmbana n'abandi ba baririmbyi ariko amatsika ba menshi yagaseke kiganafundikiye bazobara baririmbyi basanzwe ari abanyarwanda bavuga ururimi canke urategekanya no kwagura imbibi ugakorana n'abanzi
oya hari abanyarwanda yego barahari cyane ndabiteganya ariko hari n'abanyamahanga wenda ntabwo nahita byose mbivugira ahangaha mwari mumenyesheje ibanga ariko hari abanyamahanga ariko n'abanyafurika kandi n'abantu bazwi cyane ariko barimba indirimbo zibanda ku buzima inganzo y'umutima umuco wa Afrika
ubwo abakunzi bawe nibarindira igihe kigeza ku kaseke kazokugurugwa
uyu mwaka ugiye kuza rwose
yego twase Olivier ku yundi murongo wa telefone Olivier ariko dukure muri haut-parleur kuko biratugaruka ko bikatubabaza amatwi abatwumva nabo ntibumvika ntibatwumve neza uherereye he
merere umukobwa w'Imana n'igihugu
hobe
hobe umukobwa wacu ni wa muhungu wawe isimwe Olivier kuva igicumbi mu Rwanda icyo nagomeza kukubwira wewe ukomeza inganzo yawe tukuri inyuma ese nkwibariza ni hehe wumva weho mu buzima wumva ushaka kuzagera
aho ushaka kuzagera
mu nganzo yawe
inganzo nshaka ko izumvwa na benshi ibiva mu nganzo bizumvwa na benshi indirimbo iyo nkoze indirimbo ikagera ku bantu benshi bakayumva ubwo butumwa numva nagize aho ngaho niho shaka aho niho mbashaka nicyo natuma
turagukunda cyane hano igitumbi kandi urabizi warahabaye cyane
n'ukuri disi murakoze musuhuriza abana musuhuriza abana bo mu mujyi igicumbi
ndemerereye muri cyumba
murakoze
warumve ngo ikindi
ikindi nakwibariza nguhe muntu ufataho nk'icyitegererezo mu bahanzi baba ba mbere cyangwa se abubu
umuntu ntabwo navuga ngo ni uyu umwe n'icyitegererezo cyanjye ahubwo ibihangano bya benshi bituma ndabikunda ndabakunda benshi na ko ahubwo hose ariko ntabwo nta muntu ngira mvuga ngo wowe uri icyitegererezo cyanjye ndabakunda ariko ntawe nta muntu uri icyitegererezo cyanjye
murakoze urakoze
ugiye
bye
yego Clarissa
Clarhi aho onye nje ndahagaruka gatonya kuvuga ngo urabakunda benshi ariko nko kugira ngo utanga nk'amazina atanu aje yihuta mu mutwe
ikibazo nirengira ikibazo ngira cyane noneho ni abantu baba bararirimbye kera abenshi bamwe ntibaba banakiriho Kamariza Filemo Kayirebwa waracyariho ba Nyiranyamibwa nkakunda inganzo y'aba Masabo cyane nkakunda indirimbo sinzi ukuntu nisanzemo indirimbo za kera cyane nkakunda indirimbo za bitwa Bankuru Nziza nta nubwo mba mbazi ariko indirimbo zabo ndazikunda cyane Byumva Uhore Mana ndetse
ndumva rwose nk'uko wabivuze ari benshi ni nuko gukunda izo ndirimbo zabo za kera byaba byaragutumye gufata uyu mudiho umudiho sinzi kuza gutahura icyo ari cyo ko mu Kinyarwanda
ntekereza ko ahari byaturutse kuvivukiramo kuko ndi umwana wavukiye muri korali nkunda kuririmba ariko nkava muri korali nkajya mu itorero ritoza abana imbyino indirimbo nyarwanda nkakura rero ndirimba indirimbo za kinyarwanda ariko n'igihe kinini wenda mu masomo yanjye mu mashuri abanza ayisumbuye nakundaga kwiyumvira indirimbo mu Rwanda twita Karahanyuze indirimbo nyinshi z'inyarwanda ziba ari Karahanyuze ndetse nanjye nariyobewe
Karahanyuze indirimbo za kera
izo nzi ni indirimbo menya cyane indirimbo zo mu rusengero indirimbo za Karahanyuze indirimbo z'umuco
nuko turase na Jerome ku yundi murongo wa telefone Jerome ikaze twaramutse haracari saa tatu ariko turaza kwirirwa turashima uherereye
ndi mu Rwanda mu burasirazuba aho bita Rwamagana
Rwamagana ndahabona duga ku ijambo
umutumire rero ndamuramutse neza cyane
murakoze cyane
jyewe rero nka Jerome Clarisse karasura indirimbo ziwe ndazikunda yewe ndakunda indirimbo yitwa n'izago ufite n'indi kora neza wigendere
gira neza
wigendere ni indirimbo zirimo amajambo meza kandi yubaka umutima w'umuntu kandi yubaka n'abandi bantu ni indirimbo zirimo ubutumwa bwiza ni indirimbo ziririmbitse neza kandi zicurarangitse neza sinzi ko nagomba kumubaza ko yoba ati amanota canke yoba yandika nk'uko nyene sinzi
murakoze Jerome ugira umunsi mwiza
ikindi nacyo nashaka kumusaba nashaka kumusaba atoze nyine mu Burundi wacu natwe nyine turamukunda atoze gushyiraho iki gitaramo nyine natwe tumwe bamwe bamwe rege indirimbo ziwe ntibazizi
none gaje wowe ntiwari utubwiye ngo uri Rwamagana
ndiye Rwamagana ariko ndi mu Burundi nanjye ndashaka bambe ndi Rwamagana ndi mu Burundi ndashaka nasa zuzi mu gihugu iwacu
urakoze cyane ugira umunsi mwiza
kanda komeza imana muheza gire cyane mu minsi myiza komeza imana muheza gire cyane
murakoze ngira umunsi mwiza ego Clarisse tuza kwijamba
yarambwiye ngo indirimbo arazikunda ariko ngo amanota
baza yuko ngo indirimbo zawe ziba zanditse mu manota
hoya ntabwo nyanzandika mu manota nta nubwo rwose amanota y'umuziki navuga ngo ndi umuhanga muri ibyo bintu mbona numva zije nkazandika nkazicuranga nkazicurangisha nuko
hanyuma hari ico wibaza mu kazoza ko kuzoshobora kubisha amanota kugira ngo nubwo ibiri mu kinyarwanda irungikwe mu bushinwa umushinwa ashobore kuyumva kuyitahura kuyibona no kubwira iki nca nk'ahandi
ndabitekereza ariko ntabwo navuga ko ari ibyavuba hangaha ntabwo navuga ngo biri mu bintu byavuba hangaha n'ibyo bindi mwavugaga byo kwagura imipaka n'abandi bahazi mu bindi bihugu
yego ngira ngo yatomukewe Nsabimana ikazi na wewe Nsabima
ndakoze cyane
uherereye
mu by'ukuri amazina yanjye ni Kampamana Leopold
nirereye
mu Rwanda mu karere ka Bugesera murenge ni wa Musenyi akagari na Kanyagimika mu by'ukuri ndagira ngo ariko mbanze nsuze Clarisse Clarisse abiri
uraho neza uri mu karere nkunda cyane
okay ariko nubuza kunda nta buriya dusura
Ubugesera niho hantu hambere ngera mu ntara inshuro nyinshi
nagira ngo rero ngushimire ibihangano byawe turabikunda cyane birimo inyigisho nziza
murakoze cyane
mu by'ukuri tujye no kwa yenda harimo melodi nziza ariko mu by'ukuri harimo n'inyigisho injyana ni nziza inyigisho ni nazo ni nziza
murakoze cyane rwose
ariko nagira ngo nkubaze nk'abahanzi uri umuhanzi mu Rwanda dukunda kandi umaze kubaka izina ufite n'abakunzi benshi ariko ndakubaza ko nta tayatumva hakoresheje ibitaramo runaka ngo tuvuge tuti Clarisse Karatera yakoresheje igitaramo hanaha kugira ngo natwe nyine tuhagere tunabone performance zawe ziterwa ni akandi kabazo nakubaza duherutse kumva yuko wari uri muri rebo ya ntuza ya nanyiwage Mac Abdul oya nini uri wewe umanaginga dufitifiti
alamuku
yose aremuku wari yirimo ariko yumvise amakuru yuko waba warayivuyemo ndagira ngo mu by'ukuri yenda dusobanurire se byagenze ute ese kuba waravuyemo nta byose byagenze neza ntabwo wabangamiwe cyangwa se niwe wabishatse bimeze gute
yego urakoze
murakoze mugire icyumweru cyiza ijwi rya Amerika turabakunda cyane
urakoze kandi ugumize ku murongo wumviriza ubandanye ukunda ijwi rya Amerika Sabima
yego
Clarisse
mbere ku kibazo cya kabiri yego nari maranye amezi atandatu na Ale mukuru ariwe umfasha mu bujyanama bwanjye ariko arindwi twarabisubise mu kwezi kwa cyenda gutyo kwa cyenda ngira ngo twari batangarije ariko nta kibazo cyabayemo nuko umuntu akura agira urugendo agira aho agira etape z'ubuzima ariko mbese gutyo agira intera z'ubuzima agenda abamo hari igihe imibereho y'ubu ngubu bita kwemerewe gukomeza inshingano runaka cyangwa ukakiri izindi nshingano z'ubuzima zitakwemerera gukomeza izo zindi aho kugira ngo rero zibangamire twaraganiriye ni umubyeyi wumva hanyuma rero tubona ibyiza nuko nakora ndi hanze y'amasezerano kugira ngo atazajya nkenera agasanga sinari cyangwa nanjye nkamusinyira agasanga ntibikunda nta kibazo kirimo hanyuma ikindi yarambajije ni iki gitaramo maze umwaka mu muziki ngira ngo babonye ibitaramo byinshi naririmbyemo nuko wenda atari njye wari wabiteguye ariko ibitaramo niteguriye bije muri uyu mwaka ugiye kuza kuko njyewe ubuhanzi bwanjye ntabwo mbushingira ku ntabwo mba numva abantu baze dutarame turirimbe indirimbo z'abandi nabanje mbanza kubaha indirimbo mfitemo ngenda bamaze bumve icyo mfite ibihangano byanjye babyumve hanyuma noneho niba igitaramo cyanjye dutarame bumva bya bihangano byanjye yego niza abandi n'abandi bahanzi bazi dutaramane ariko ikintu cya mbere nifuza nuko bumva inganzo yanjye ntabwo ikibanze ari kugira ngo dutarame twishime tutarumva ikiva mu nganzo ngo kidushimishe.
Ego Clarisse tugaruke gato kuri kuvya Alamuku byavuze ko ibintu byinshi cyane haba ku mbuga ngurukana menyi cyane hehe. No kuvuga ngo mu buzima bwa warasezereye za producer uzokwama wibereho nka Clarisse Karasira yiba ko akimenya haba mu kwandika haba mu kuririmba haba mu gusohora.
Nubundi mbere narabyikoranaga zagira neza za Rwanda shima za ntiza gushuke ninge wazikoranaga. Rero nta ki zambuza gukomeza ndetse na nyuma yo gutandukana ngira ngo barabibonye ko inganzo irakomeje ndetse ahubwo nubwo nzaba mbohotse cyane kubikora birakomeje kandi nta kibazo kigize kiba nuko nabonye abantu batekereza ko iyo umuntu yarafite management runaka hari bagatandukana bo bahita biyumvisha ko ari ibintu bibi kandi ntabwo ibintu biba ari bibi ni kimwe n'uko umuntu ashobora kuba akora ahantu runaka wenda bikaba ngombwa ko yimuka ntabe yabona uburyo agera kuri ako kazi noneho agashaka akazi kaho ngaho kazamufasha nyine gaciriritse gatuma abona uko akagera aho vuba reka mbivuge muri urwo rugero nta kibazo cyabaye
hama muri kazoza ndakunze kuvuga kazoza kuko umuntu araba hari no munsi ejo akiyumvira bizogenda gutya bihinduke umuntu akagira byinshi bibaza alliance bc kakomeza none wewe muri kazoza nta producer uzongera kugira
oya producer ndabafite n'ubu ngubu cyerekana ibiri kuvuga wenda management
umuhore
management nzayigira bitari ubu ngubu ari ubu mu myaka izaza
twese na Samuel ku yindi murongo wa telefone Samuel Kazi
ndaho
uherereye
ndaha mu Kirundo komine n'Intega centre n'Irurembo
nakabazo kawe
akabazo afise ndabanje kumushimira ku mpano kuyo mpano afise
murakoze
kandi hongera nkanamubaza ati none ko mbona muri Afurika mbona abakenyezi bameze nk'abari hasi cyane arafise kuba azobavugira nkuharya akoresheje nk'ibiteramo arafise kuzuza arabakangurira bose bakanguke babone ko twese tungana nabo bigaragaze niyo kibazo narifise.
Urakoze Samuel ngaho mu Kirundo mu Burundi.
Ego
Clarisse
ya Samuel wagira ngo ni umuhanuzi kuko ambajije icyo kibazo ngira ngo hari mu mipango yanjye hari ibyo ngibyo rwose avuze ndabiteganya cyane ntabwo ari njyewe ku giti cyanjye njyenyine ni ikintu mbona nabonye kandi kuva na kera nkiri umwana ndeba ukuntu umwana w'umukobwa mu Rwanda uharanira kuzaba umuhanzi ukora inganzo y'umutima yubaka abantu ni inzira ibigoye cyane ku buryo kera nabitekereje nkavuga ni Imana nimfasha nkagera aho mbona mvuga abantu bakanyumva wenda bagatangira kunyumva nzaharanira buryo ki abandi bana b'abakobwa babahazi nabo bagira aho bageze ni ibintu rero biri mu mishinga ntabwo nabyo umuntu yabivuga gutya ariko uko Imana izashobora bizaba
ngira ngo hari mu Kirundo yatomokewe. Twibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko turi mu kiganiro muri Isanga uno munsi twabatumiriye umuhanzi Clarisse Karasira mu gihugu cy'u Rwanda turagaruka ku bitandukanye by'iwe nyuma y'umwaka amaze aririmba uturimbo utandukanye amaze gusohora n'ibindi Clarisse watubwiye ko nyuma y'umwaka ushitse ushima hari ibyo byaragukomereye kuko urugendo ntigwigera ruba ruto rwawe rw'amezi atandatu atanu hari ibishimisha hari ibivuna hari ibyo byaragukomereye nk'umuririmbyi
Diane ntabwo nta rugendo rutagira amahwa nta rugendo rutagira ibisitaza kiri kuri iyi si ubu ikintu cyose umuntu akora agikuramo ibimugora ariko n'ubundi nibwo buryo bwiza bwo kwiga rero nanjye nabonye ibyangoye ariko ndabyiga ndabyakira muri uyu mwaka yego
hari ibyo wumva bitari banga abakunzi bawe bakwiye kumenya
ikintu cya mbere navuga ntabwo nari menyereye kuba mu isi reka mbivuge abantu benshi bakuzi yarangoye kubaho ubwo buzima buragora kuko uhahuramo n'ibintu byinshi buri muntu wese agutekereza uko ashaka akakuvuga uko ashaka duba wije mu isi abantu bagukwizaho ibinyoma buri wese icyo atekereje akibwira isi yose kandi byinshi siba ari byo buri wese uko akubonye agutwara uko atekereje ibyo bintu byarangoye ibintu by'amakuru ibihuha ibinyoma abantu batekereza ibintu mu buryo bwabo bakagutekereza gutyo kandi noneho bakabwira isi ko ari byo noneho iyo si nayo yubu ishaka ibintu biraho by'ibinyoma byacitse ntabwo imenya gushungura ngo izwe ngo ari kuri arabeshya ukuri nuko abantu buri wese agukoresha mu nyungu ze ushaka kuvugwa ushaka kubahimba ibintu byinshi cyane icyo kintu nicyo nabonyemo cyantunguye ariko naje kukimenyera mbona
ubu ni ukuvuga ngo ubwo buzima urabubayemo niko bikiri baracakukorera ibyo nyine byo kuguhindura niki ariko watahuye ko ari bwo buzima wemeye
ntabwo nabyemeye narabyemeye ariko nabonye ko ari byo bibaho kuko buri muntu wese aba ashaka kugira icyo agukuraho kandi abenshi mu buryo butari bwiza akagukoresha mu nyungu ze mu buryo utazi ndavuga mu buryo bw'amakuru
ugasinze wigeze kumbwira umuhanzi wigeze kumbwira tugasanga ikibabaje n'uko udashobora kwisigura ku isi yose mugabo ugahitamo kwiba
icyo kintu rero buriya kirababaza noneho iyo ugiye kubivuga noneho bahita biba bibi ariko ubundi nta n'ubwo wabona n'umwanya wo guta muri ibyo kuko ahanini hari umuntu ukingira inama yarambwiye ati buriya umuntu atangiye gutera imbere nibwo abona abantu bamufata mu buryo butari bwo hari n'abagukundaga ariko wenda babiterwa n'umutima mubi n'ishyari agahimba ikintu rwose akerekana ko ari cyo nuko we rero nta mwanya uba ufite wo guta muri ibyo ahubwo ukomeje intego yawe
kuko ubitayemo ubu bashiriye aho baba bashaka nk'uko babivuga
cyane rwose
nuko turanagukomeza cyane duse kandi duse na Zeno ku yundi murongo wa telefone sinzi ko izina ndarivuze nabi nkaba ndarivuze nabi muhinga bw'ibyuma bambabarire Zeno ni wewe canke akazina ndakavuze nabi
nuko nyine nta kibazo
urantunga nari numvise muhinga bw'ibyuma rezo bambwiye ntatahuye nduga ku ijambo uherereye he Gazeno
aje ni mu Ruyigi Butaganzo
haravugwa make
avugwa amahoro kweri ugatumba bimeze neza kweri ni amahoro
akabazo kwa kawe kwa Clarisse Karasira twabatumiye ino munsi
ni n'umushantere cyangwa sinatahuye ibyo sinari kuri radiyo
uratwihanganira dusigaranye umwanya mutoya ntitwoja mu byo gusigura kuko wari waduhaye akanimero kawe aho twabyanditse ubwire umunsi mwiza Zeno ducunguze umwanya
murakoze murakoze
ego dusabe abariko baratwumviriza n'abariko barumva
hello
we
nzanze n'umuntu nkurikirana ibiganiro bya Brewa Afrique iyo mpamvu nahise mbona poste nsigaho nimero
usigaho nimero mugabo wari wasomye zanditse ko
nasomye nyine ego
kugira umunsi mwiza
sawa sawa
turase na Celestin ku yundi murongo wa telefone Celestin ikaze
ikaze muraho neza
turaho uherereye he wewe
ndi Kigali mu Rwanda
akabazo kawe cankererano
nagira nsuhuze Kalisa mu shimira ku iterambere wagiye ageraho vuba na vuba byihuse Kalisa nkaba nifuza kumutera ingabo mu bitugu mu buryo bwo kumushimira ikindi ndashaka kumubaza umuririmbyi ukaba n'umucuranzi cyangwa uri umuririmbyi gusa
oya ndi umuhanzi nkaba n'umuririmbyi ntabwo ndi umucuranzi
ntabwo ucuranga wowe ndabiririmba gusa bahanga ukanabiririmba ikindi ndashaka kubaza ese ko injyana zawe ndiyo ndirimba ni n'ibintu bita nka hamaganya ikiringi bimeze hamaganya bikeranye
ibimeze nk'amaganya ni nk'ibihe mpamurugero
n'ibiza gushite bino kije
n'ibiza gushike n'amaganya
eh ndanumva nyine ari muri sa
eh hari yego hari inshuti yanjye duherutse kuganira mubwira ko nkunda indirimbo za kera arambwira ngo indirimbo za kera ni amaganya hanyuma inshuti twari turi kumwe irambwira ngo ariko nizo nziza zubakaga izo nziza abantu benshi bagikunda ntabwo rero nkiza gushuki ntabwo ari amaganya ni ubuzima ni ukwigisha ahubwo no guhitisha
urakoze Celestin ugira umunsi mwiza
yego
Moyiza ikaze Moyiza twumva
ndabumva neza
muherereye
ubu merereye mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba mu Rwanda yego
duga ku ijambo
none nagira ngo muri kumwe n'umutumirwa Clarisse Karasira
arakumva
nagira ngo Clarisse Karasira mubaze
yego
umuhanzikazi w'umunyarwandakazi nagira ngo mubaze nk'ikintu watekereza ku bakobwa b'abanyarwanda niba bitamugoye cyane cyane abangavu bakiri bato bakunze ubu bari guhura n'ikibazo cyo gutwara inda zitateguwe cyane bazitewe n'abagabo bakuze nagira ngo agire nk'ikintu yabwira abantu bateze amatwi ijwi rya Amerika
murakoze ngira ngo wowe uri umunyarwanda urabizi ni urugamba rwacu twese ni urugamba rw'abaturage rw'abangavu rw'abakobwa bakuze rw'ababyeyi rw'abasaza urumva icyo navuga abanyarwanda wenda banadukurikiye ni twebwe twese turasabwa umusanzu kugira ngo ibyo bintu bihagarare kuko birahari cyane ubushakashatsi burabyerekana buri muntu wese rero yaba umuhanzi njyewe yaba nawe yaba n'undi wese biramureba kugira ngo turusheho kubirwanya mu nzira nyinshi wenda ntabwo tugiye muri iyo campaign ubu ngubu ariko ni ibintu bitureba twese
none hari ibibazo bikunze kuvukamo nk'ubu ngubu nk'abo baba baratewe inda bakiri bato akaba hari abagabo babyaye abo bana ariko kuri ubu bakaba batabemera neza cyane nko kubandikisha mu bijyanye irangamimerere none mwavuga iki ku itegeko ubu ngubu niba hari itegeko ribirebaho niba hari itegeko rishobora kurenganura abo bana mwatufasha niba bishoboka
ariko mperuka hari barashyizeho niba ari ibwiriza niba ari itegeko kuko umwana wabyawe muri ubwo buryo itadahari aba afite uburenganzira rwose busesuye bwo kwandikwa ndi kumva wenda atari ibyo twavugira ahangaha naho ngaho mu murenge babigusobanurira nawe mu kagari cyangwa mu karere ariko umwana afite uburenganzira bwose rwose
Moyize uhava usanga uri kuradutwara mu byo tutarimwo ushaka ko bivuga ica vyibaza ko nk'umuhanzi canke nkiki
nagira ngo agire nk'ikintu wenda agire nk'ikintu yabivugaho naho mu kijyanye n'ubuhanzi nagira ngo atubwire kuri iriya ndirimbo ye yaririmbamo ngo ntizagushuke ntizagushuke iriya ndirimbo ndayikunda cyane ariko irimo impanuro ariko kuzumva neza birangora yayihimbye ubundi agendeye kuki yashaka gutanga ubu butumwa
nashakaga kugira ngo twibutse ko ibihe bihinduka tugomba kudashukwa n'iminsi cyangwa n'ibihe turimo yaba ibibi yaba ibyiza
urakoze Moyiza
Yego, rosuri ze karasira kandi turamukunda cyane
hano. Mwiganiriye urakoze. Amuntu wabare ku bibazo by'amategeko tutagiye murumva nitwo biteba ko cyane. Ego. Ego.
Murakoze.
Ukomere ubwire musimwize. Trace na ADPR ku yundi murongo wa telefone ya ADPR.
Yakarame.
Uherereye.
Yerereye mu karere ka Kayonza mu Murenge wa Kabarondo.
Haravugwa meza ngaha.
Ni heza cyane.
Akabazo kawe twabatumiye Clarisse Karasira.
Na Karasira ni umuntu uhanga indirimbo nziza zikubaka. Zubaka n'Abanyarwanda kazi bose, icyo nagira ngo mubaze. N'abana b'abakobwa yaba bafite uwuhe mugambi kugira ngo nabo bazamuke nkabo.
Ukuvuga abari muri uwo mwuga, abari muri uwo mwuga canke iki?
Nk'abana b'abakobwa nabo kugira ngo bazamuke bari muri uwo mwuga cyangwa se intererano ya kubereza mu bana b'abakobwa.
Murakoze. Intererano yanjye ya mbere n'ibyo ndirimba, n'izo ndirimbo, n'iyo nganzo y'umutima. Ikindi, ibindi bikorwa nabivuze ko biri imbere.
Akandi ikindi kibazo nagira ngo mubaze, mu ndirimbo zawe ko zikunda kuzamo ibintu ubona bimeze neza, ukuntu ukabasanga hari indirimbo za kera, ibyo ngibyo waba ubireba ku mashusho cyangwa n'ibintu uba ufite mu mutwe?
Ibintu byiza bya kera.
Ngo ntibazagusuke wabonye ukuntu nk'ukuntu imeze ubu nari nk'iya kera.
Yamaye nkanjye mbona ko ari iya kera. Ntabwo ari iya kera, ni iy'ejo bundi muri 2018.
Wowe icyo ubonamo cya kera muri nk'iza gusuke ni icyahe ga ADP?
Urabona harimo umwana ubona agaragara wagira ngo arimo aratuburira, ariko hari ukuntu uba uyibona nyine isa neza n'iz'ubu ngubu, igenda neza nk'iza kera nyine za karaha nyine.
Nanone
by'icyongereza, buriya ndirimbo yashyizwemo mu rurimi rw'icyongereza yaba nziza cyane.
Murakoze ku bw'icyo gitekerezo.
Murakoze.
Ubwire umunsi mwiza.
Nanjye cyane.
Ego. Turese na Gerard ku yundi murongo wa telefone. Gerard Ricardo.
Murakoze cyane.
Uherereye?
Uherereye Kigali mu Rwanda.
Jambo ni rwawe.
Ndayomba nsuze Clarisse Karasira.
Yego, murabona neza.
Aho Clarisse Karasira, mfite ikibazo nifuza kukubaza kuva cya none ngize amahirwe Ijwi rya Amerika riraduhuje. Clarisse, wahoze ukora umwuga w'itangazamakuru kuri radiyo imwe hano mu Rwanda, noneho nyuma uza gufata icyemezo cyo kujya mu buhanzi uburirimbyi n'ubuhanzi, ariko se urabona kugira ngo ufate umwanzuro wo kujya kwikorera ubuguti mvuye mu itangazamakuru, urabizi ni ikibazo cy'ikisi hose, akazi mu Rwanda no ku isi hose karabuze mbega. Uvuguti njyewe ngiye kwikorera ibingibi mbivuyemo, igitekerezo ni iki cyaje kukwemfuba kugira ngo wumve ko cyangwa ukunda ibyo ugiye gukora ubifitemo opportunities zingana gutya, uvuge ngo cyangwa ukunda nyine ube waramaze kwamamara bimeze gute, mbega ni nk'iki cya kwemfuru? Murakoze cyane.
Murakoze. Ni umutima w'inganzo niwe wantwaye, hanyuma noneho mbona ko ari ngombwa ko nitaba inganzo, kuko nagombaga kuba narabitangiye kera, ariko buri gihe cyari kiriyo.
Yego.
Watanayimbye kubaza ko watahuye, hari akandi kabazo?
Ikindi kibazo nari mfite ubu ngubu nyine, usibye Clarisse Karasira, usibye kuba uri umuhanzi nyine nyuma nyine yo kuva mu itangazamakuru se ni ibyo ngibyo wakomeje gukora gusa ese ubona nyuma bishoboka ko wazasubira nko mu itangazamakuru cyangwa uzakomeza nyine urwo rugendo nyine wakomeje gutangira
ubuhanzi ni umurimo mugari cyane usaba kubuhari usaba inganzo ikemera umuntu wese ntabwo usaba ngo ugende ugikene kwitanga ukizigane ni umurimo rero ukomeye hari igihe njya numva mubaza abahanzi ngo nyuma y'ubuhanzi ukora iki nkumva birambabaje ubuhanzi ni ikintu gikomeye ni umurimo ukomeye wabitisha imirimo myinshi cyane kuri iyi si rero niwo murimo ubu ngubu na nihaye kubamo ntizigane
urakoze Gerard
murakoze namwe viyowe
ugira umunsi mwiza
ego namwe
Kalisa rakano uvuga uvuze uti harababaza ngo hambavu y'ubwo buhanzi urakora iki ngira ngo birajamo sinzi ko no vyita kahise sinzi ko no vyita ko ari nakubu ariko bikimeze aho ari amategeko amwamwe ataza yorohereza abandirinzi aho ndavuga nka za droit d'auteur ugasanga umuntu araririnze indirimbo yiwe bayirimbishije gutyo nyene nta mafaranga bagize ugasanga ndetse ibi ivyo yakoze byinshi biriko bifasha abandi gusoma ko bimufasha twokwemeza ko ubu haba mu Rwanda wifatiye ko na wewe akazi k'uburirimbi gashobora kubeshaho umuntu
Jane ibyo waruvuze nibyo hano mu Rwanda ni urugendo rucyubakwa ndetse rwose navuga ko bikiri no mu nzira cyane wenda mbishinge nko ku nzego za leta mu RDB mbona ari bwo wenda bagitangira kubishyiraho imbaraga cyane gushyira mu bikorwa amategeko arengera abahanzi biki ntabwo turatera imbere cyane wenda abahanzi bo mu Rwanda ngo twinjize amafaranga menshi ahambaye nko mu bindi bihugu wenda twumva ariko inzira tugitangira tubona ko bizashoboka kandi n'ubu ngubu birashoboka bitubeshejeho benshi abahanzi benshi babayeho kandi neza kubera ubuhanzi rero tubona ko hari urugendo bakomeza kudushyigikira rwose bizageraho bikaba byiza cyane
yego mu kirundi aravuga ngo bibwirwa benshi bikumva bene ivyo ngira ngo abo vyiga baravyumva tose Eric ni ego tose Eric nawe wanyuma kuri telefone Eric Kadze
aya murakoze cyane
aho herereye hama kabazo kawe ugasongora
afite ni kwa Eric ndi mu karere ka Gicumbi pensinire manzu zone mu tume gorawa neza kararesa
muraho neza
ego kandi kimya kuko vugisha ko nago yaruka gakera cyane mu myaka irishije
yego
nanjye atazo nshaka kubaza na nubwo meze nkaho agati yamani kari akabazo ke kereke kutiyo urarambi ko zawe ririmba ni gakondo kenshi ni gakondo muri rusange noneho hari kino kintu mani marite yakunze kugarukaho cyaho usanga bari abanyeshuri bo ku Nyundo cyangwa muri Mba Voice bagiye nk'ahantu bakoresheje nk'indirimbo zawe hari ikibazo byaba bigutwaye
biterwa n'uburyo byakozwemo biterwa n'amanase erega abantu hari igihe umuntu avuga ikintu bakagisamira hejuru bagashaka icyumba mu buryo bubi gusa n'amanase ntabwo yavuze ko ari bibi gusa njyewe naranabiboneye abisobanura bari bamutumye kuri perezida w'igihugu ahubwo biterwa n'uburyo byakozwemo ese bari kwiga ese wenda bamubajije se nta kintu rwose bitwaye kuba indirimbo y'umuntu yakogera ni n'amahirwe ko iba yatoranyije ariko nanone kuba igihangano cy'umuntu ukamubwira uti indirimbo mu gihe hariho mu gihe wabasha kumubona nabyo ni byiza
urakoze cyane urakoze urakoze cyane Clarisse Karasira twifuza ko twobandanya ariko umwanya n'umwanya akajambo kawe kanyuma wabwira abumviriza ijwi rya Amerika abakunzi bawe n'akayiga Clarisse
ndababashimiriye ko mwantumiye ndabashimiye Imana iyo mugisha kandi nabo ndabashimiye ko batwumvise icyo nababwira bakunda Imana n'abantu bayo ariko bakunda u Rwanda cyane u Rwanda rwose ni rwiza kandi bumva indirimbo nshyashya nari nkingi yitwa Sangwa Rwanda
urakoze urakoze Clarisse Karasira tugushimire cyane ejo ijwi rya Amerika nitwongera kukwitsa uruzo twitare Clarisse yamaze kugenda nuko rero mwakoze ncuti bakunze kumviza kino kiganiro cuno munsi mushaka kongera gusaba kumva kuri wezi tatatu akaburungura jacu vewa akaburungu.com reka ndabasigire kano karirimbo gira neza ka Clarisse Karasira yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Patrick bari kumwe muhinga bw'iziyuma je mwumva na Lidiane ni nahaze turongera igice cya 12 mu makuru ngiye kubatororokaniriza I'm not going to be able to do it.